yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoulmoumoune yettinte moɗon. Nder Sambo kibaruji meɗen hannde en kalan dow taƴanol himɓe tatugon kiite barol ɓe joyo du taƴanaɓe iri kiite ɗe nder lewru worru. En nanan du fa hannden ko ardiɗo fedde jinganore moytol iri kiite ɗe haalata. En kalan du fa hannden dow kollol rafi weltare gol feroɓe gari leydi Niger tefude ɗum waade tawaɓe toon handallahi gaɗi. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow filla saɗoromaji ɗi ardiɓe hawju commune Magarien région Zender tawda dow filla tiggitade gootaji mumen. Suudu kiite leydi Niamey taƴani himɓe tatugon kiite barol tato ɓeedu gari ɓeydi he ɗiɗo gon ɓe fuu du nder lewru worru ɗum waɗa hanono garba Ilou Almokhtar ardiɗo fedde durwidore irtaƴol kiite ɗe haaliri ɗum ɗum soƴƴarade gaɗano he leydi meɗen ngal leydi meɗen no tawa nder leyɗe duniyaaru biwɗe irkiite ɗe itte. Nani ko o wi'i Moussa Hassan gam famtinde himɓe.
Niger no woduno ilude kiite barol no gayi hande ndu joyi gon wari ɓeydi take nder mum le jeɗɗire wore nden to suudu sariya mawnuɗo bakengal lasara o woɓɓe taƴanama kiite barol ndenne ɗum hayƴina kemni gam leydi Niger dekkiti jungo dowɗerol ilinder duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati nder leyɗe duniyaru do kiite barol gon ko ɓuri hayɗinade moni leyɗe ɗe min peccidi to fina tawa goto acci kiite barol de gam ɗum ko Niger du watta ɗum miɗo mila ko horeɓe leydi Niger no daran dow fi majjum se wona ɗum kay coƴƴitaki ɓawono ko hani faame dow mum woni jomi nangue kaddi yonki mum no ɓuri nangue kiite barol ga non illu juju milino no waɗan ɗum gam yesso mum wala fuu lawol laamu moytugol kiite barol nder leydi Niger.
Kenga to hamdallahi feroɓe gari tefi ɗum waade uddi lawol gam haɗude warɓe battu ñalani ittanani gam feroɓe ɓurto dilla hanono atawaɗo dow inde HCR haaliri ɗum himɓe keme jeegon gonnon ɓe ɓe ɗereji mumen moƴƴina fa woɗi gam jeeha leyɗe tuba ko ɓe wonɓe no keɗi illa ko ɓooyi dilludu mumen ɗum ndu saabi koɓe gaɗi
nder nokkure amin nde ko watta himɓe peroyɓe ujune e keme tati keme jeegoɓe fuu no goodi talki ko leydi no andani e jonde mabɓe mbawuɓe waɗa jahangal ɓe dilla nonni ɓe gaɗowa gurnam mabɓe no haniri himɓe keriɓe ɓeɗo kamɓe keme nayyi keɓayi hano talki ko hokkata ɓe lawol ɓe dilla to kamɓe goni no kolla mette ɓerɗe mabɓe minen bawi pamaniɓe himɓe noon diwaɓe leydi Libi min ƴami leyɗe tubakoɓe palla dow korrol himɓe jarɗiɓe kota ɓe min gidan he mabɓe altine min tefidan dow balla ko watta ɓe dilla dow ko yaawi teddingo e balla ka leydi Niger waddi nder leyɗe afrique ɗe fuu leydi Niger tan woni gollida he amin no haniri
kenga laso lewru juin batu ñalani ittanade gam feroɓe waɗa ton andan ɗum ɗum waddi ko ardiɓe leydi États-Unis kolli weltare mumen dow jaɓɓaki kiɓiɓe leydi Niger waɗani feroɓe ɓe dilloyɓe juuɗe ɓole gari tefude ɗuwade. Carol Tomski Ocknell dekkotoɗo e ardiɗo bureau États-Unis kawjiɗo filla feroɓe nder andinore mon gon wi'i ko leydi États-Unis no yetta himɓe leydi Niger sanne dalila neɗɗakugu kolli feroɓe ɓe himɓe ujunaji hemre e keme jeɗɗo e lasoy tato e sappo e nayo woni warɓe ɗo no tifi ɗuwade. Médecin sans frontiére fedde loctoroɓe leydi Faransi wallirore himɓe dow laaɓi cellal ɗo nder leydi Niger fedde de walliri himɓe feroɓe leyɗe yasin gari nder leydi Niger he doggoɓe kunu Boko Haram kam fuudu e himɓe région ji Difa Tilibéri Agades e joɗidiɓe he himɓeɓe fuu hanono fedde de haaliri ɗum golle hirñere e kippitakiji gaɗaɗi toon nder cakantaraji Sokoto Zamfara e leydi Nigéria lewru men ɗum ndu waddi ko himɓeɓe fuu gari ko watta himɓe ujunaji laso gari joɗi ɗo nder région maraɗi. Grema Atori conseiller commune Huɓere Difa kenga Alak Maïssa o andanno himɓe Boko Haram gon gari diwtimo dillidi toon Chatumari wuro makko kiloji tati hedde Huɓere Difa hanono neɗɗo Chatumari gon halirani ɗum gollido e studio kalangu toon Difa. Ardiɗo fedde leydi mawne hawjino filla ƴewtinade e jaɓol kaɓorɗe ɗe himɓe jogii ko hana dow laawol Alkamisa o toon Agades ardi golle puɗɗol kulle puttoje ufaade toon madama takkol kerol leydi Niger he leydi Libi urtoɓe ɓen du ni keɓi ekkintinol lobol hanono général Youssouf Maiga haaliri ɗum nani ko wi'i Moussa Mamman gam famtinde himɓe.
des mineurs sont déjà formés.
Il lui dit auto be jabe puttoje be ekintinama wodi du ibe godi andal do majju no sukabe umma tore no latibe no andi ko gatta ni jey serno kurede mide e gollidol de kugol jungo do derol gadangolo o tawa leydi Canada leede tawade der fi on fuuno kanim uta jabe puttoje ufade de hunde ko tilsino ko jabe ufanade lo reji den kay basi fola der mu amma jabe ufanaje nimbe be on andi basi ko ay wadande se yabi du idun wara denne jabe den no kani utede nimbe fu no andi sababu ufal majje gam renude no de jondo fila majju wala don nangude jango yaade fabbi jango min jarambe madama be pudda utangol ko yida ni woni tawe nimbe e dabaji kisenama jabe ufade dem e fa hande nimbe wuro ben keba gollande no kuje mu en
dans la tranquillité
himbe ande ko wi a der dereji din ko watta neddo fu wadi golle mun no hidira har ko darta cingol laabi hawju gese dereji baale dundu woni ko ardibe fedde jinganoje himbe leedi he jom en ande ardini der hawrinde mabbe wadane do alarba nyame nani ko jibo banya wi asumana shinagam famtinde himbe
la rencontre consiste à ce que les
ko hawrine de wadana ni woni jom en ande ben kolla pelle jinganoje himbe leedi gam be ande no sigila hawju filla gese cingirte be ko limin du ko hida wadi ko heda he himbe e labi mawdi di himbe kani tokkira ko watta sigila hawju on wadi rama no wudiri denne golle amin woni yewtinade kulle de fu de himbe jami gatte der sigila on gam kongol fu e manamu denne no hani no himbe durwa labina manaji kongidi sigila on du tine he jama are leedi fu dem ko dereji din burtine
assorti en tout cas des discussions
jeddi je nay gada gulu wadum to enda radio alternative mo zender fa warde handen wala ko wada golo bendu ni don no gara non gala ko gada hanono mahammad mutari magaji halirani dum mustafa mamman sani gam famtinde himbe
presque l'essentiel est parti
sanuri sembe goltir ane fu boni on wuddu mawndu tan heddi no way gollude kany e machine goddo ker no sengo e main telephone goddo min gomi en kettini yan no jonka yi wadi lewru ni enda nyame ko yoto min hara fille himbe wallitobe fedde alternative ndi hore mum jonno hono ko watta ko min putta gollangal min kebay fu nyalande min nangi tafon sabu gollangal sendi jawdi watta e mun sanne to joni yesa ide wi min no waddanno min kettini min mata hunde fu
taw sa ni pour pouvoir reprendre.
Le roi de Kona bien l'ami de l'obi d'un woni ko deutere de bi leydi Niger go windi kenga ton humto gumayre wada ton endan franco mo nyamay idi nuhu windi deutere der mayre duni o wadi filla gorko tilsinado dewla debbogo tariki politique leydi Niger tina tawa mayre no huber nyamay de wontiri handen wakati jonel jango merigi go janguno no kura go der deutere de endan warbe humto go nani beldum mayre sanne nani ko be bi odiri kambe he Michel Deji
idi ila deje de
o wi ana wala na gite gi oje der ko yawi ga o wi sadarma imin gondi dawlinol ko hana jomun no muyuno sadarma o fu e watana rawbe dai do kai o halana do gorko cubanado debbo mo o anda ngada mu o yeccake do sadarmaji filla parti politikiji o hokki tarifi parti mosawaba e RDA dun no nafan sukabe umma tore gombe no ummu de keban andal der terden
connaissance dans ce roman là
chacun aura
mo no fu no heban jangude de terende hala ko yi e berde mu nimbe jehira yeso
mission avancée j'ai été vraiment épaté
dum begi na kekan sanne no bindi din bindira dida bengel natal lady Niger dum wodi dun don buru wodde lady men andite yaade bindudo de terende e no kuje gartede jeebe den fu
plaisir de le découvrir.
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausankore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapanna joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger. Tigitaade gotaji magariya ko min region Zender huuno non ko tawa der hakkiloji ardibe huubere de amma rafi yobude itte e jangal himbe wadi ko cede ko tigito no kuje de kebaaki hanono Musa Haruna mer magariya haalirani dum Moktar Hamadu e Hawa Usman kan en ciri yewterde.
der wakkati o mo gonɗen nder mu fuɗɗari dungu noon nde ni toɓo jippake saɗarmaji kewɗi kan tawte fallaɓal ngal nder commune mo wuro magariya maire mo wuro magariya Moussa Harouna fantinimin dow mum
kikoni la ville de magariya c'est une ville qui est
moi andi gallure magariya no gallure noon tawande nder nokkure to ndiyam darto kanƴum waɗi se ndiyam toɓi no ñaama laabi ɗi noon sini en kaali du laabi ɗi ndiyam ñaami nimɓe anda bononda ko ɗum wawi waddude no woodi ñebdiji gaɗaɗi ko wala fuu e laawol hano laabi kawji ɗi ñebdi ɗin baagotol woni tokkaka on jiyan cuuɗi ñiɓaɗe ley tankaje fuu du ko lopal ñiɓirtegal ngal min godi ngal
wooɗaɗe
maire ɗume woni dabareji ɗi koƴuɗon ngam irini ta fillito
vous savez vu l'année dernière
on jii rawani laabi ɗi min koƴi ɗi fuu hano ko darta uutol gotaji ndiyam nder gallure magariya nden amma ba ko ɗunda haɗayi ndiyam ɗan ñaami hikka o do miɗen tawa caka ndungu rawani min keɓi uutude gotaji ndiyam ɗin dey hikka o wakkati hokkay min wadde ɗum ɗume waɗi ɗum ndo ɗon miccito rawanin en jewtiti dow filla rafi joɓol itte e janguele miɗo hakkinkinan on du hannden ley gallure magariya nde joɓol itte 2,400,000 tan min keɓi dow millioji 3 dey ɗume min gollirta ɗon min godi saɗorma mawɗo ɗum do kalanmi e wiide ko nimɓe gallure magariya nde mbayla jikkuji mumen fa rafi joɓol jangal ngol bakka ɗum ɗon wala hen filla rafi laaɓal du no tawa nder gallure magariya
nde la ville de magariya
maire saɗarmaji ɗi indiɗon par ɓanguere mairie no woodi dabareji ɗi gonɗon onon dawra
oui la solution c'est quoi
gonga non mosolo majjum ka woni arande fuu filla laaɓal puɗɗol uutol gotaji ngal ɗiɗaɓel ngel do nimɓe cigilo buwol gallure nde heɓa nimɓe mbuwa dambule cuuɗi mum fuu koƴa mburi ndi joppa to hannde kanƴum tan wawi hisinde nimɓe se ndiyam toɓi ñaama nimɓe
contre ces inondations
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala ngu dow filla yewtere meɗen pindinol gol dow filla tuggitidde gotaji toon nder région zender misali nder commune magariya kokkol habaruji meɗen hannden timmata seni jeɗɗiro warore assalamu aleykum
studio kala ngu
sigilaji studio kala ngu
nder galluñeme
do radio enfani
lamba hembre fm
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi e toɓɓere e nayi fm
agades
do radio nomade fm
lamba hembre go'o e toɓɓere jeena fm
arlit
do radio ikokan
lamba capanɗe jeena e joyi e toɓɓere go'o fm
difa
do radio amfani
lamba hembre fm
doso
do radio farhan
lamba capanɗe jeena ɗiɗi fm
kirozerin
do radio anzuru
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o fm
filenge
do radio muria talka
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o fm
tilaveri
do radio tebonse
lamba capanɗe jeena e jeɗɗi toɓɓere e joyi fm
maraɗi
do radio garkoa
lamba hembre jeɗɗi fm
tawa
do radio tambara
lamba hembre jeɗɗi fm
zender
do radio chukura fm
lamba hembre e joyi toɓɓere e joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu studio kalangu
sigilaji studio kalangu
nder galluñeme
do radio amfani
lamba hembre fm
do radio alternative
lamba capanɗe jeena e jeenayi e toɓɓere e nayi fm
agades
do radio nomade fm
lamba hembre go'o e toɓɓere jeena fm
arlit
do radio ikokan
lamba capanɗe jeena e joyi e toɓɓere go'o fm
difa
do radio amfani
lamba hembre fm
doso
do radio farhan
lamba capanɗe jeena ɗiɗi fm
kirozerin
do radio anzuru
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o fm
filenge
do radio muria talka
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o fm
tilaveri
do radio tebonse
lamba capanɗe jeena e jeɗɗi toɓɓere e joyi fm
maraɗi
do radio garkoa
lamba hembre jeɗɗi fm
tawa
do radio tambara
lamba hembre jeɗɗi fm
zender
do radio chukura fm
lamba hembre e joyi toɓɓere e joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu